Who does it better than us?
Nishondo niko leo bluff. Millionaire analia niko tough. Nikakuwa highest paid, see enough. Kila mtu anataka something. Kila mtu anakoga hunting. Nongwa mapicha di church. Ishi tu kuanga demanding. Mando manavila ni must.
First of all, nashukuru God niko high. Yeah. Superstar ndo mana sikwangi outside. Mini business utanya dress be polite. Yeah. Ini kiss matapato mambo vulai. Na kubless unafurai. Nothing else una die. Na navigate these streets imeja mabista watani why. Maisha marefu iku nice. I hope we find the kigai. I hope we find the kigai.
Who does it better than us?
Nishondo niko leo bluff. Millionaire analia niku tough. Nikakuwa highest paid, see enough. Kila mtu anataka something. Kila mtu anakuwaga hunting. Nombwa mapicha di church. Ishi tu kuanga demanding. Mando mana vela ni
maziwa nipe familia. Na shamba na lima imejana watiaji. Watu wazima inafaa kuwa clear. Unakata kusomo unanguka mtiani. Uko kwa process ya kuchanuliwa. Unakata kusaidiwa. Unapata unaishiwa. Unasahauliwa. Usiharibu biashara. Sunajua vile kuenda. Tukizoeana maigo zugongana. Kila mtu anajipenda. Ataka unajipenda hatutaitoshana. Mina jua vile kuenda tukizoeana. Na mia pana kijana. Mia pana shindana.
Who does it better than us?
Nishondo niko leo bluff. Millionaire analia niku tough. Nikakuwa highest paid, see enough. Kila mtu anataka something. Kila mtu anakuwaga hunting. Nombwa mapicha di church. Ishi tu kuanga demanding. Mando manavela ni
mando. Isi easy win, ini hard work to your discipline. Na unarapa liisha kopita na tweet. Wasani wa talan. Silly him, calm down Buddha minishin. Been him since the beginning. Niko home ground, wako visiting. Streets love me for real. Truth hurts, no penicillin. Show your mind ni production. Na kujaje tuwa tena bila team. Na jitoa line na pinaisha steam. Mindo headline na mzimbiting. Fans wanaitisha marifund. Mnacheza PR kama Zinedine. Wana try kunimaliza. Wanapata chances zao ziko really slim. Aibu kwao mini mshap. Na sijali wana ni discuss. Kwa magroup zao za WhatsApp. Hawalali wana ni sneak disc. Kwa macaption zao but of course. Hawanitaji ngoma ina slap. Na sita fadhali hata kawataki bado na kupali unasikiza G-O-A-T. Test yako ni mbaya kabado una argue. Nambia account yangu I love you. Najwa sauti yangu ina value. Mtanzengia mali ki statue.
Who does it better than us?